Salut tous très chaleureusement
dans le
précieux nom du Seigneur.
Je
souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu de tout mon cœur. Nous nous attendons
à ce que Dieu
nous bénisse et
qu'il soit avec nous. Iduha umugisha kandi ko iza kubana natwe ikavugana natwe nkuko twabiririmbye ho gato kandi twiringiye ko uyu munsi ndetse n'umunsi w'ejo turi burebere hamwe muri make muri iyi myaka 20 ishize tuvuga ibyo Imana yakoze. Tunejejwe cyane nuko mwese mwashoboye kuza, by'umwihariko abaturanyi bacu mwese tubifurije ikaze. Hari indamutso nyinshi zaje kuri telefone n'inyandiko twohererejwe zitwifuriza umugisha misha y'uburyo bwinshi, by'umwihariko muri iyi minsi uko ari ibiri.
À atteindre les extrémités de la terre.
Igihe ijambo ry'Imana ryashyikiriye impera y'isi, ibyo Imana yakoze ntibyagumye bitamenyekana bihishwe. Benshi bifuzaga kugaruka. Mwene Makofori araturamutsa twese yahamagaye, na mwene Marcus ari kuturamutsa twese. Nagerageje kwandika amazina y'abahamagaye muri byose.
Adresser encore leurs salutations, leurs souhaits de bénédiction à tous.
Bose baturamutsaga kandi banatwifuriza umugisha. Nifuzaga kuba hano nabibagejejeho. Niba namwe ibintu bimeze nkuko nange meze, ni ukuvuga ko mu mitima yanyu namwe mufite amashimwe y'ibyo Imana yakoze. Ndatekereza ko dukwiriye kongera kuririmba indi pambiyo, hanyuma turimire hamwe indirimbo ngo baza baturutse iburasirazuba n'uburengerazuba, majyepfo n'amajyaruguru, ngo bicara mu birori by'ubukwe mu cyumba cyo hejuru bumva amagambo y'umwami, bitegereza mu maso he, hanyuma bakanywa ku bihebuje, baririmba indirimbo z'amashimwe. Mitima n'imwabo iteka ryose ngo baza baturutse mu muyaga inyuranye, mu nzira irimo amahwa, mu misozi, mu bibaya, baza aho ubugingo buruhukira, bambaye umwambaro w'ubukwe, bahura n'umukwe wabacunguje amaraso ye ku giti cyumye i Karuvari. Iryo ni ryo pfundo ry'ikibwirizwa cyacu. Yesu Kristo wabambwe, katuririmba indirimbo ngo baza mu burasirazuba n'uburengerazuba, indirimbo izwi mu ndimi zose uko niko zaba bimeze ku iherezo ry'ibyo Imana iri gukora ubu ngubu.
Donc sera la la rencontre avec l'époux,
hazabaho guhura n'umukwe umugeni azamubona. Turabihamirije guhe kuko ari jambo ry'Imana rivuga. Amasezerano y'Imana ahora arayikuri kandi ntahinduka iteka ryose kuko Yesu ibyo yasezeranye mu jambo rye yabishyirishijeho amaraso y'ikimenyetso. Nubwo ijuru n'isi byakurwaho imisozi ikakurwa hayo, ushaka azabona ko ijambo ry'Imana rihora ari ukuri iteka ryose. Tunejejwe cyane n'uko yadushatse akatubona, kandi ko twagiriwe ubuntu bwo kuba abe kuba umwanduwe. Turishimye, turanezerewe, turashima cyane ko yatubumbuye amaso ngo tubashe kubona ibitangaza by'ijambo rye, ibitangaza by'amasezerano no gusohora kwayo, ibitangaza Imana yakoze bizabonwa nabo byagenewe. Kuko hariho abantu bafite amaso ariko batabona, bafite amatwi ntibumve, ariko noneho akabona abandi abo Imana yasize amaso. Yafunguye amatwi, yafunguye imitima kugira ngo bumve ibyo Umwuka abwira itorero. Uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi turi gusubiza amaso inyuma, tureba imyaka 20 ishize vuba yihuta. Ni imyaka 20 Imana muri iyo myaka yakoze ibikomeye. Ndibuka neza cyane by'umwihariko mu bigo by'abaturanyi, muri icyo gihe dutangira nibwo twabwirizagayo inshuro ya ubwa mbere. Ndibuka ibintu byinshi, ndibuka Cairo, Autriche, Musisi, Ubirigi, ndatekereza Bruxelles, ndatekereza Lyon, ndatekereza imijyi myinshi twagiyemo bwa mbere, ndatekereza Iburasirazuba bw'Iburayi, ahantu twabwirije ijambo mu buryo bugoye bukomeye cyane, ariko Imana yakoze ku mutima tujyanayo ubutumwa. Rwose nta kabuza hazasarurwa umusaruro mwinshi, kandi mpamirijwe rwose kwakira umusaruro ukiri hanze. Data Branham yahawe imyaka ijya kuba 20 kugira ngo akore umurimo we, atumenyeshe ibyo tugomba kumenya. Natwe tumaze neneho imyaka 20 ngo dusemura tushyikiriza ubwoko bw'Imana bwo mu ndimi zinyuranye ibibwirizwa. None ubu ngubu turi imbere y'ikibazo gikomeye kibaza ngo mbese niki kigiye kuba, iki gikurikiyeho. Sinzi niba nkifite imyaka 20 iyo gukora umurimo, ariko nifuza n'umutima wanjye wose ko umwami agaruka. Ariko nta kindi rwose, ntawe byagwa nawe cyangwa se nta kundi byagwa. Imana iramutse iduhaye indi myaka y'umugisha y'imigisha myinshi, nta rwose ntacyo byabitwaye byameze neza. Uko biri kose azaza ku gihe yagennye, ku gihe yo ishaka. Muri twe nta wagira icyo abihinduraho, ariko twese twanezerwa iduhaye imigisha y'umunezero ukomeye. Ibihe turi duhuje umutima n'inama, turi umwe uburyo twa turi tuvuye muri ibintu byose, uburwayi n'ibindi bibazo bikatuvaho, tugakira uburwayi bw'ubwana. Aho umuntu yemera ikintu kibonetse cyose, ntitugire umuntu twemera, ahubwo twasha kujyana nk'umwe, tukagenda hamwe nk'uko byari ku itangiriro. Turi umutima umwe, turi ubugingo umwe, duhuje umutima n'inama kugira ngo Imana ibone uko ihamiriza ijambo ryayo. Kandi ibyo birajyanirana kandi
de la confirmation divine
nibwira ko ari uko bizamera igihe cya gihamya cy'Imana kizaza ntabwo dukine ko icyo gihe kiza kugira ngo twizere kuko uko biri kose twe turizera twizera Imana tukizera n'ijambo ryayo kugacu ijambo ry'Imana ryahamirijwe kuva kera nta nubwo dukeneye ko rwose rihamirizwa kugira ngo tubashe kwizera ariko tubaye dushaka cyangwa se Imana ibaye igifite umugambi wo kugira abandi yongera mu bwoko bwe rwose byaba ari ubutabazi bukomeye ubutabazi Imana yaduha mu kibwirizwa cy'ijambo rye icyo dukeneye ubutabazi dukeneye ni uko yahamiriza ijambo tubwiriza ikariherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye byaba ari ubutabazi bukomeye cyangwa se twaba ari ugushyigikirwa cyangwa gukomezwa kudasanzwe ibyo ntabwo ari ibyo umuntu yakora ahubwo ni ugushyigikirwa k'umurimo w'Imana mu buryo bukomeye cyane ku buryo umutima w'umuntu Imana ihamiriza ijambo ryayo ry'ubuntu ikarihamiriza ikaryerekana turi umusaruro w'ijambo turi ingingo z'ijambo turabagize ijambo mu by'ukuri rwose niyo ntego yari mu bibwirizwa bya Mwenda Branham kugira ngo itorero risohoka muri byose rigakurwa mu bintu byose bitandukanya itorero n'Imana maze itorero rigashyirwa mu bwumvikane no guhuza n'Imana muri byose ndatekereza ko ejo cyangwa ejo bundi nabivuzeho umuntu udahuza utemeranya n'Imana nta nubwo akeneye no gusenga ntabwo agomba gusenga kuko byamera kose Imana nubwo yasubiza amasengesho ye agomba kubanza kwemeranya no guhuza n'ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo kandi ibyo bishoboka gusa igihe twemeranya n'ijambo ryayo igihe twemeranya n'ijambo ry'Imana tuba twemeranyije n'Imana iyo duhuje n'ijambo ry'Imana ni nabwo tuba duhuje bamwe ku bandi tuba duhujwe ubwacu duhujwe n'Imana uko niko duhinduka umutima umwe n'ubugingo umwe tugahuza umutima n'Imana Imana ikabona uko ihamiriza ijambo ryayo muri twe nk'uko yarisezeranije nabivuze ndi gutekereza muri iyi minsi muri imyaka yashize ibintu bitandukanye byabaye muri 1934 bwo bwa mbere nakoze urugendo rwanjye rwa mbere njye mu Buhinde icyo gihe Mwenda Branham yari akiriho muri 1934 hanyuma haza kugera uwo munsi ukomeye wo gutuma umuntu afata umwanzuro mu kwa kane ubwo nange kuvuga ngo ubwo we yahambwaga oya ntabwo we ntabwo ari we ahubwo ni ingando ye yahambwe kuko ari mu bwiza abera ntabwo bajya bapfa ahubwo gusa bahindura ingando batuyemo bahindura ihema batuyemo bajya mu bwiza burushijeho ntabwo ashize igihe mvuze uko muri iki gihe cyacu habayeho iminsi idasanzwe iminsi ihebuje itangaje mu mateka agakiza nibyo rwose hari iminsi rwose itangaje nuwo rwose niwo dutekereza mu gihe cya Mwenda Branham n'isi yose niyo isi yose muri icyo gihe isi niyo yashyenguwe mu gutaha kwa Mwenda Branham iyo bitaba Imana kuba ariyo yatanze amabwiriza nta muntu n'umwe ari kumenya uko biza gukomeza uko biza kumera uko biza gukomeza rwose ariko Imana uko niko Imana yabigeniye uko yabiyoboye kugira ngo umunsi wo gushyingura mbe mpari maze mbona ukuntu isanduku yari yamanuwe mu mva uwo munsi ubwawo rwose naranditse mwabibona mwabisoma gusoma uwo munsi rwose amarira yarahagaze arahinduka akababaro nako karahinduka byose bihinduka ubushizi bw'amanga n'ubwishingizi bukomeye mbere ko umunsi urenga izuba rikarenga nibwo ijwi ryavugiye muri njye ngo igihe cyawe cyo muri igihe cyawe noneho kirageze ubwo ngubwo hagaragaye hagaragaye ishusho y'ibigenda kuba uko niko nabivuganye na bene data maze mbabwira ibyo Imana yasezeranije bitaraba nibyo yavuze ni bigomba kuba noneho ngomba gusohora nibwo nanditse iyi nteruro ngo
il n'y aurait pas eu de propagation du message à fin de temps
iyo bitabangiye ntago hari kubaho kwamamaza ijambo ry'Imana nk'uko hataza mwene Branham hatari kumvikana ubutumwa bw'igihe cya nyuma uvuze amina icyo ni ikintu gikomeye cyane kukivuga ariko ni ukuri kuziye Imana mu by'ukuri koko yitaye kuri byose bitaraba ntabwo wari umugambi wacu bwite ubwacu nta nubwo twari tuzi umugambi wayo iyo Imana itawuhihishura ntitwari no kuwumenya kugeza magingo aya ariko iyo ndebye kuri iyi myaka yose yashize namwe mubikoze mugasubiza amaso inyuma babahamya ukuntu umwuka w'Imana watuyoboye mu burebure bw'ijambo ry'Imana icyo ubusobanuro bw'ijambo turabwihishurirwa kugira ngo uyu munsi twese tube tubasha kubibona no gusobanukirwa iyo twumvise imyaka 20 ishize umwami naduha ikindi gihe muri iyi si tuzaba tugishobora kuvuga ayo magambo ariko ninjye wari ushinzwe mu buryo butaziguye ninjye wari ubishinzwe rwose ko ibibwizwa bya Daniel Branham bicapwa nta kibwirizwa na kimwe cyari gucapwa iyo hatabaho mwene so Frank ntago navuye muri uwo mugi nyuma y'urupfu rwa mwene Branham hanyuma kereka navuye mwene data bibiliya yamaze kunyemerera ko ducapa ibibwirizwa bya mwene Branham kugira ngo tubone ibyo duheraho dusemura mu zindi ndimi ikibwirizwa cya nyuma mwene data Branham yabwirije cyabwirijwe hashize umwaka cyacapwe hashizwe umwaka umwe cyari cyabwirijwe tariki 12 z'ukwa 12 muri 35 uko niko ubuyobozi bw'Imana bwagenze nagiriye ubuntu bwo kuba urugingo mu mateka y'agakiza Imana yashatse kwasohora muri iki gihe nkuko nabivuze nta muntu usaba umurimo nta usaba inshingano ahubwo umuntu abihabwa biturutse mu ijuru umuntu ataranabizi imbere iyo nsubije amaso inyuma kuri imyaka ashize rwose habaye kunyura mu dusozi n'utubaya kumvuga nabi n'ibigoye by'uburyo bunyuranye mwene data Rusi yasomye ijambo rwose rikwiriye ritegura ibintu neza rikwiriye muri iki gihe twahasomye twese bakuri no bakabiri gatandatu umurongo wa karindwi n'Imana imbaraga z'Imana ndagaruka ku magambo yanditswe ku murongo wa gatandatu wa karindwi ngo tuvuga ijambo ry'ukuri dufite imbaraga z'Imana kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'uburyo n'iz'ibumoso mu cyubahiro no mu buhemu mu gayo no mu ishimwe dutekerezwa ko turi abashukanye ariko turi ab'ukuri dutekerezwa ko turi batamenyekana nyamara turi ibirangirire dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa dusa n'abababara ariko twishima iteka dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi mu gifaransa ngo dusa nk'abasabiriza ariko dutungisha benshi dusa n'abatagira icyo badafite nyamara dufite byose nahitamo kuba umuntu usabiriza ariko utungishije benshi ni ikintu cyiza cyane Imana niba ari uko yatugeneye tukaba turi nk'abantu basabiriza hano mu isi ariko mu buryo bw'umwuka bashobora gutuma benshi batunga mwenda mukundwa mushiki wacu mukundwa Isasburg yampaye ubuhamya bukomeye cyane mu myaka 25 ishize yarari hano yumva indirimbo ngo njukondi nta cyanjye mfite bimukora ku mutima none uyu munsi yabonye umwami aranezerewe arashimira Imana ntabwo ari abantu gusa baje baturutse mu matorero barasanzwe bizera hariho n'abantu batizeraga mbere baje bakijijwe ubu noneho bakaba baragiriwe ubuntu n'agakiza
ont été ainsi ajoutés à l'église
du Dieu.
J'ai dit, comme déjà dit auparavant, il y a beaucoup de témoignages qui peuvent.
Bijyanye n'ibyo Imana yakoze, ariko twebwe nk'abantu turatekereza ngo Imana itumye umuntu abari hejuru ya byose ni nk'Imana cyangwa se ajya kungana n'Imana. Oya, n'abahanuzi nubwo biswe Imana bari abantu kimwe natwe, bari bagiraga uruhande rwabo rw'umuntu rw'ubumuntu, ariko Imana yari kumwe nabo muri bo. Ntabwo byari uko ari umuhanuzi ukomeye, ahubwo aba ari Imana ikomeye. Niyo yahishuriraga ubwoko bwayo umugambi ukomeye w'agakiza. Bari abatwara amasezerano y'Imana, ntabwo bari ijambo, ahubwo bari inzabyo zitwaye ijambo. Ijambo ubwaryo ni umwami, kuko jambo yambaye umubiri aturana natwe, abana natwe, maze tureba ubwiza bwe. Ni koko buri umwe wese wakiriye ijambo nawe yagiraga umugabane ku jambo. Ni nako bikimeze na bugingo. Turaza kubyinjira mu burebure bwabyo mu kanya, kugira ngo twumve ko tutari indorerezi gusa, ahubwo turi abafite umugabane ku byo Imana iri gukora muri iki gihe. Dufite umugabane rwose biturutse ku mutima, dufite n'amasezerano muri iki gihe ari gusohora, azasohora muri twe, asojwe natwe. Nibyo koko azasohora, kuko ibyanditswe bidashobora guhinyuka guhinduka ubusa. Imana kugera ku iherezo, Imana izarinda ijambo ryayo ngo irisohoze mu gihe gikwiriye iteka ryose. Ni ukuvuga tunezerwe, tunezererwe
de tous les peuples, langues, les nations que le Seigneur a.
Abo mu ndimi zose n'ubwoko bwose abo umwami yahamagariye gusohoka, kandi tunishimira abo tuzishimira nabo izongera guhamagarira gusohoka. Nabivuzeho ko habayeho igihe cyo guhereza kugeza ibibwirizwa mu bwoko bwayo, habaho igihe cyo gusemura ibyo bibwirizwa mu ndimi zinyuranye. Nanone ni niba bihemba Imana, Imana idukoreshe kugira ngo umusaruro, idukoreshe twese kugira ngo umusaruro usarurwe. Sinzi niba ntabwo ikintu cyangombwa ari uko tubitekereza twese, ahubwo ikintu cyangombwa ni uko duhuza twemeranya n'ijambo ry'Imana. Icyo ni cyo cyangombwa cyane, maze dutangire gutekereza ibitekerezo by'Imana. Rwose ibitekerezo by'Imana ni koko byitaruye, bisumbye ibyacu cyane, nk'uko inzira zayo zisumbye ziruta cyane inzira zacu. Imana yamenyesheje inzira zayo Musa n'abana ba Isirayeli, bamenyesheje inzira zayo. Imana uko yahoze niko iri na n'ubu, uko ikimeze. Iyo yatumenyesheje inzira zayo muri iki gihe, twebwe ubwoko bwayo, kandi tuzi ko kugaruka k'umwami kugeze ku rugi, kandi tuzi n'amagambo y'isezerano mu gihe cyacu no gusohora kw'imirongo bibiliya inyuranye, nk'uko dushobora kubisoma. Rwose birahebuje cyane ukuntu ibyo Imana ikora byose ushobora kubigenzura, ukareba, wagenzura ibyanditswe ukareba ukamenya niba koko ibyo ari ukuri cyangwa niba atari ukuri. Igihe wakiriye mu ijambo ubonyemo ijambo ry'Imana, ukabonamo igisubizo cy'Imana, ugabwe igisubizo cy'ijambo ry'Imana, uba ushinzwe ku gitare, umuyaga, imvura, imuvu, byose byaza bikakwituraho, ariko uguma ushikamye rwose nk'uko wa munyabwenge yubatse inzu ye ku gitare. Igihe imivu yatembye, imvura yaguye, imivu igatemba, bikayituraho inzu yakomeje yemye kuko yari yubatswe ku gitare. Yesu Kristo ni we gitare cy'agakiza. Pawulo yaravuze ati, ntawugomba gushyiraho urundi rufatiro rutari urwamaze gushingwa, kandi urwo rufatiro ni Kristo.
attributs sur lui.
Petero yanditse ngo abatizera basitara kuri icyo gitare kubwo kutizera kwabo, kubwo kutumvira kwabo ngo barimbuke kuko ari byo bagenewe, ariko kubizera icyo gitare kigusha ni igitare kigusha ku batizera, ariko kubizera kikaba igitare cy'agakiza, akaba niwe ry'imfuruka ry'igiciro ryatoranijwe ryubatsweho itorero. Niyo mpamvu rizanesha byose ndetse n'amaremo y'ikuzimu atazarishobora, nubwo rimwe na rimwe ducika intege, ariko hari ikintu tuzi rwose mu burebure bw'umutima wacu, hari ikintu tubitsemo tuzi yuko Imana izarangiza umurimo yatangiye, kandi izawurangiza mu buryo bukomeye, mu mbaraga no mu cyubahiro. Ntabwo ari mu kimwaro, oya, ahubwo ni mu ntsinzi ikomeye cyane iruta y'ibihe byose. Hari ubwo bitugora kwizera ibyo, oya, nubwo twatsindwa ubwacu tukananirwa ku giti cyacu, ariko twizera cyane Imana ibaye yarigeze itsindwa byaba ari ukundi, ariko Imana ntiyigeze itsindwa, ihora inesha uko yahoze niko izahora kugira iteka ryose. Kutiringirwa kwacu no gutsindwa kwacu no kureshwa kwacu ntabwo bihindura ubusa kwiringirwa kw'Imana. Imana iguma yiringirwa kugera ku iherezo. Nanone ndashaka kongera kubisubiramo yuko nezeranwa namwe kuba ndiho tubaye muri iki gihe. Inshuti zanjye zo mu Busuwisi, inshuti zanjye zo muri Autriche n'izantu hose, kandi ndetse si n'inshuti zacu gusa, ahubwo ni n'inshuti z'Imana, kuko mbese dusoma ayahe magambo kuri Aburahamu, dusoma ko yari inshuti y'Imana. Mbese muri Yohana 15 dusoma ayahe magambo aravuga ngo muri inshuti zanjye kuko nabamenyesheje ibyo nari ngambiriye byose. Nibyo koko, ntabwo akitwita ingara abagaragu be cyangwa se abashyitsi abimukira, ahubwo itwita bo mu rugo rwe muri iki gihe. Turi ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Mbese murabyizera? Amina. Mubyemere kubw'ubuntu bwayo, turi ubwoko bw'Imana muri iki gihe.
La rédemption par le sang de l'agneau. Des hommes
abantu bahawe gucungurwa ku guntu bw'Imana, abantu bemeye gukosorwa, gucyahwa, bakagarurwa. Ntibabyange babwira ati oya, ibyo ntabwo ari ukuri. Murabizi mu gihe cy'umwami ni nako byari bimeze, igihe Yohana yaje Yesu akaza hanyuma, nyuma akaza intumwa, amadini yarasanzwe yarwanyije abo bose, mbese anakora ibyo bashoboye byose kugira ngo basenye umurimo w'Imana, kugeza igihe Sawuli w'i Tariso yabonye ko ari ngombwa gutoteza itorero ry'Imana, atekereza yuko ari gukorera Imana. Mbese ibyo mwabitekerezaho yuko hariho habaho abantu baba ari impumyi mu buryo bw'umwuka, bagakora, bagasenya, bagatoteza, bagakora amahano birimbura bibwira ko ari gukorera Imana. Ndetse umwami avuga ku iherezo ry'ibihe, yaravuze ngo hazabaho n'igihe umuntu azica mugenzi we mwene se, akica mwene se mu kubikora akaba yibwira ko akorera Imana. Mbega ukuntu dushimira Imana yuko nubwo hariho umuvurungano ungana gutyo, twahawe kurondora k'umwuka nyako, kandi kurondora k'umwuka ntabwo gupfa kurondora, ahubwo kurondora gukoresheje urugero rw'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni rwo rugero Imana igeresha ruhora iteka ryose. Habayeho abantu beza benshi nyine, habariho itandukanye, ariko ikintu cyose gihuye nibyo bibwira byose, bakibwira ko ari ukuri, ibindohi n'ibitekerezo byabo bikaba atari ukuri. Ibyo ni impano yo kurondora abo bantu bahawe mu gikinyuranyo, ariko muri iki gihe cyacu ibintu biratandukanye. Muri iki gihe cyacu Imana yonyine niyo y'ukuri, abandi bose bagomba guca bugufi, kugandukira ibitekerezo by'Imana kuko ari byo by'ukuri byonyine. abandi akaba abanyabinyoma nta mu ntangingo nimwe dushaka kuvugaho ko imana atari ukuri oya mu kwemera ijambo ryayo turaryemera ariyo yarivuze tukemera ko ariyo yukuri riba ritwemeza muri byose turashaka gusomera hamwe ibyanditswe muri mugoroba kandi mu kwizera koko turashaka gusenga dusengere abakeneye gusengerwa hari abazanywe no gusengerwa nshaka gutangira mu Efeso igice cya mbere Abefeso igice cya mbere hano Pawulo yanditse aya magambo Efeso igice cya mbere wereye ku murongo wa cyenda ngo kuko yatumenyesheje ubwiru bw'ubushake bwayo biturutse ku burenganzira cyangwa se ku mahitamo yayo bwite kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe n'ibisohora ibone uko iteranyiriza ibintu byose muri Kristo ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi turageza hano iri jambo ry'igiciro uku niko twasomye ngo yatumenyesheje ubwiru bw'ubushake bwayo biturutse mu bushake bwayo uko ye yabishatse yagambiriye ubwayo yafashe umwanzuro gusohoza gukora ibyo ishaka Imana ifite umugambi ifite ibyo yagambiriye yateganyije ishaka niko hano yanditswe ngo kugira ngo igihe n'igisohora ikigeze ku ndunduro yo gusohora kw'ibyo Imana yagambiriye gukora ntabwo ari ukuvuga ngo igihe twebwe dushaka n'ikigera ahubwo ngo igihe ibyo Imana itekereza igihe cyabyo iyo yagennye n'ikigera ni ukuvuga Imana iyo hari ikintu ishaka ko gisohora icyo kintu kizasohora nta kabuza nta muntu ufite uko yabihindura cyangwa uko yabigenzaho ariko twese dushobora kugira umugabane muri byo turamutse dushatse tubaye dushoboye kugira icyo twahindura ku mugambi w'Imana nuko yagennye ibintu igihe bizasohorera icyo gihe rwose buri mwese afite ibyo ashaka bitandukanye n'ibyo mbese byagenda bite byari umuvurungano oya rwose nta muntu n'umwe ufite ububasha ku by'Imana yagambiriye kuko ibintu byose biri mu maboko y'Imana mu mugambi wayo uhebuje uhoraho iteka ryose ariko twese twagira ubuntu rwose bwo guhabwa umugabane muri ibyo
à l'action de l'influence de Dieu, de l'influence divine, car tout ce que Dieu fait.
Ndetse tukanagira umugabane ku byo Imana igena cyangwa ishaka kuko iby'Imana byose biba bifite umumaro kandi hari icyo bikora babyumvise bose bakabyemera bakabihabwa umwitozo bwite kuri twe ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo tuvuga gusa cyangwa ari ibintu byanditswe muri biriya gusa oya ku bwacu ntabwo ari igitabo gusa ahubwo ku bwacu ijambo ry'Imana igizo cy'Imana ijambo ry'Imana ni umwuka n'ubugingo mbese siko bimeze ni umwuka n'ubugingo ni ibiryo by'umwuka amagambo y'Imana atubere ibiryo by'umwuka ni ukuvuga Imana mu bushake bwayo bwite yigengamo iza sohoza ibyo yagambiriye byose gukora ubwayo izatangira kubisohoza igihe cyayo cy'ukuntu ibintu by'Imana uruhererekane rwabyo rumeze rw'ibyo yagennye uko bigenda bisohora izabishyuza abagize umugani bose mu mateka y'agakiza y'Imana bashyirwaga muri uko gusohora k'umugambi w'Imana byagenwe neza bihuye n'igihe n'inshingano Imana yatanze
c'est comme ça aussi dans nos jours
uko ni nako bimeze no mu gihe cyacu ndashaka kubibasomera uburyo Yohana umubatiza yanditsweho aya magambo muri Luka igice cya gatatu Luka igice cya gatatu hano haranditswe uhereye ku murongo wa kabiri kugera ku wa gatandatu Luka igice cya gatatu umurongo wa kabiri kugera ku wa gatandatu
et du temps des souverains sacrificateur Anne
Anna na Kayafa ari abatambyi bakuru nibwo ijambo ry'Imana ryageze kuri Yohana mwene Zakariya ari mu butayu. Ajya mu gihugu cyose giteganye na Yorodani abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha, nk'uko byanditswe mu gitabo cya magambo y'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi rirarangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze, igikombe cyose kizuzuzwa n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuye zizaharurwa, abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Uko niko byatangiye. Mini data Rusi yarasomye kuri no bakabiri gatandatu ibi ahavuga umunsi w'agakiza. Uyu ni umunsi w'agakiza, none ni igihe cyo kwemererwamo.
Le temps était arrivé selon l'achèvement
du développement rwo gusohora ku mugambi w'Imana. Nibwo ijambo ry'Imana ryabwiwe Yohana, umuntu watumwe n'Imana araza azanye ubutumwa bw'Imana muri icyo gihe, niwe washobora kuvuga ngo uwo umugeni asanga ni umukwe, ariko inshuti y'umukwe yumva ijwi ry'umunezero ry'umukwe, kandi uwo mukwe ni uwo munezero wanjye, ari wo wanjye uratunganye. Igihe umugambi w'Imana ugeze igihe cyawo, nk'uko dusomye ku murongo wa cumi, ntabwo Yohana yari akeneye rwose guhagarika umutima. Yabwiye ijambo ry'Imana, kandi amaze kubwirwa ijambo ry'Imana nibwo yaje, nibwo umuhamagaro yari ahamagariwe agenewe gukora umurimo kuva mu nda ya nyina. Ibyo twabonye iryo jambo ribwirwa Zekariya ubwo yari iburyo bw'igicaniro cy'ibitambo byoswa, nuko hakurikiraho gushyirwa mu murimo kwa Yohana Umubatiza. Ubwo nibwo gusohora cyangwa se uruhererekane rwo gusohora k'umwami Imana cyari kigeze, maze aza abwiriza umubatizo wo kwihana. Niko rero ku murongo wa kane, muri Luka gatatu umurongo wa kane, ngo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya, ngo ntabwo ari ukuntu umuntu nakabishakaga cyangwa umuntu yabisobanuraga, ahubwo byasohoye nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya. Ibyo rwose bihora ku mutima. Ikintu cyuzura umutima wacu ni uko Imana ibanza kuri ijambo ryayo ikamenyesha ubwoko bwayo isezerano, hanyuma muri twe ukwizera kugahinduka ikintu kizima gifatika. Twizera ijambo ry'Imana, iryo Imana igiye gusohora, hanyuma hagakugiraho ukwizera kwacu kujya mu gikorwa. Noneho ubwo nibwo tubona gusohora kw'ibyo Imana yasezeranije. Noneho iki gitekerezo twakibonye, twacyumvise. Kwizera k'ukuri ntabwo ari ibitekerezo. Ukwizera mu Mana y'ukuri buri gihe cyose kuba gushamije cyangwa gushinzwe kuba kujyanye n'amasezerano, uko amasezerano y'Imana avuga. Ushobora gusoma muri Bibiliya yose yuko habanza isezerano riturutse mu kanwa k'Imana. Atari ibyo, ntawamenyaga icyo yakwizera. Abantu biringira Imana ntabwo bizera ikintu gutyo gusa, oya, ahubwo bizera Imana, bizera ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya n'amasezerano yose ari mu magambo y'Imana. Umwami wacu yanditsweho aya magambo hano muri Luka igice cya kane ku murongo wa cumi na karindwi, ngo Luka kane cumi n'umunani, bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura, abona igice cyanditswe mo ngo ku murongo cumi n'umunani muri Luka igice kane, ngo umwuka Uwiteka ari muri njye kubera ko ya yansigiye kubwira abakene ubutumwa bwiza bw'umunezero. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Mbega umunsi uhebuje, mbega igihe gitangaje. Umwami wacu yahawe umuzingo w'igitabo cya Isaya, kandi haranditswe ngo amaze kubumbura igitabo. Mbese ni iki kindi yari kubumbura? Mbese nuhe murongo wundi yari gufungura muri bitabo 66? Rwose nta kabuza, n'uyu nguyu n'iki gice n'uyu murongo byamuvugagaho, bivuga n'umurimo we. Ibintu byose mu buryo butangaje rwose bitondetse neza muri gahunda y'Imana. Namwe mwese mwizere, twese twizere ijambo ry'Imana tukarikunda n'umutima wacu wose, twebwe twese twamuhaye kwizera kwacu, turashaka kwemera kwinjizwa n'umutima wacu wose muri uku gusohora kw'amateka y'agakiza k'Imana byagenwe mu ijambo ry'Imana. Nja kubasomera mu hanuzi Yesaya, ni amagambo tuzi twese, hano mu gice cya 31 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesaya 31, murongo wa mbere n'uwa kabiri, ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukiranura abari mu nzu y'imbohe. Yesaya 31, ku murongo wa mbere no kabiri. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Bega amagambo ayobuje. Aya ni amagambo yanditswe mbere imyaka 800 yavuzwe n'umuhanuzi. Hanyuma ijambo ry'Imana riza gusohora, umwuka w'Iteka amanuka ku mwami wa Yesu Kristo. Mwese mwasomye muri inkuru tubwirwa iyo kugeragezwa kwe, kuvuga akimara kubatizwa umwuka w'Imana wamanutse kuri we, hanyuma ahita anyura mu bigeragezo. Nkuko hano twabisomye muri Luka igice cya 4 uhere ku murongo 14, haranditswe ngo nuko Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye n'aho yigishiriza mu masinagogi yabo, bose muhimbaza. Niko noneho hagahita hakurikiraho amagambo twasomye, yuko hano mu isinagogi yasomye amagambo mu hanuzi Yesaya. Mbese ni iki turi kuvuga? No gukomeza k'umurimo wa Yesu Kristo, igikorwa cya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko bwa butumwa bwiza bumwe, ndetse bufite n'umusaruro umwe ibyo bibwirizwa. Icyo ni cyo tuvuga, niko twinjizwa muri iki kintu. Twahawe inyigisho nyinshi zihagije. Sintekereza ko haba harabayeho igihe ijambo ryaba ryarabwirijwe mu buryo bungana butya bukomeye cyane. Tubona muri rusange byose bikuyemo muri iki gihe cyacu mu buryo butigeze kubaho. Twese tukwiriye kwishyira mu mwanya w'abasomye, wenda ibyanditswe mu Itangiriro 3 ntibamenye, batazi ibyabaye mu ngobyi ya Edeni. Ni bangahe basomye batazi, batamenya, badasobanukirwa ibyo basoma, ntibasobanukirwe ibyanditswe? Imana yatugiriye ubuntu bwihariye budasanzwe. Ibi ndabivugaho bisubiramo abahanuzi bose intumwa zose habe n'abari kutwumva tuzabwiriza ibyo twabwirije tuzongera kubibwiriza kuko ari ukuri kudahinduka kudakuka kw'Imana nta kintu na kimwe twasobanuye nta kintu na kimwe twakuyemo cyatwongeyemo twizera nk'uko ibyanditswe bivuga nk'uko mu nyigisho twinjijwe mu ijambo ry'Imana ubu nk'itorero ry'Imana ijambo ry'Imana noneho nk'itorero rusange tugomba noneho guhuriza hamwe tukemeranya ku bijyanye n'igikorwa cyangwa se umusaruro w'amasezerano tugomba gufata amasezerano dukomeje kuko ari amasezerano yahawe itorero ry'Imana nzima kandi ibyo nyine da Branham abivuga mu buryo buhebuje rimwe hari umuvugabutumwa waje kuri we amusobanurira ukuntu ibihe by'intumwa ndetse ko byabirimo byaherekezwaga n'ibimenyetso n'ibitangaza by'Imana ko ibyo bihe byarangiye nuko uwo muntu w'Imana avuga rwose biturutse ku mutima atuje ambwira ati njyewe ngiye kukwereka aho Imana yatanze amasezerano n'uburyo yasohoye noneho wowe unyereke aho Imana yisubiyeho yisubije ayo masezerano aho yayakuyeho nta n'umwe wabasha kubikora nta n'umwe wabikora ahubwo hariho abantu batizera ijambo ry'Imana ndetse badashaka kuryizera ariko ibyo umwami yavuze biracyariho na n'ubu biracyari by'ukuri uko Yesu Kristo yahoze ejo ni ko ari none kandi ko azahora iteka ryose ibyo nzabyizera nubwo naba ntafite ukwizera kugaragaza kuko yahoze ariko ari kuko uko hano tubona ukuntu Imana ifite imirimo inyuranye ikagira n'abantu batandukanye kuko Imana iraza gufata umuntu kugira ngo amasezerano ya nyuma abone ko asohora natekereza ko hamwe twese dukomeza kwegera imbere tukiyegurira umwami hamwe icyanditswe mwene Branham yakunze kuvuga cyane kitangiye kurushaho gukomeza kivugira mu mutima wanjye ndatekereza ko ari cyo gihe cyo kubivugaho ndashaka kuvuga ko tubitekerezaho atari byo byenyine ahubwo twese bakwitekerezaho twese tukiyegurira Imana suko wenda ngo narangije inshingano zanjye ahubwo nuko muri rusange Imana ishaka gutanga umugisha mu bwoko bwayo bwose no guha umugisha ubwoko bwayo bwose no gukoresha abantu bose no gushyira mu murimo wayo ubwoko bwayo bwose muri Yohana 14:12 handitsemo iri sezerano Yohana 14:12 ngo nukuri nabwira unyizera imirimo nkora azayikora ndetse ni rutaho iri sezerano ntabwo ryanditswe nkaho rivuga umwe rivuga umuntu runaka udasanzwe ahubwo haranditswe ngo unyizera nkuko byanditswe muri Mariko 13:16 handitsemo dore ngibi ibimenyetso bizaherekeza abizera nuko nuwizera akabatizwa nuko hano naho haranditswe ngo unyizera rero tugarutse ku pfundo ku ndunduro y'ikintu kumwizera bishobokera gusa uwo yihishuriye uwo mwami yihishuriye koko mbese ibyo murabyumva ukwizera nyakuri kuri nk'uko twabisoma muri Yohana 7 naho haranditswe ku murongo wa 38 hano haranditswe ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga mu mutima we hazatemba amazi y'ubugingo ntabwo ari unyizera gusa ahubwo ni unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga nashakaga rwose kubabwira aya magambo kujyanye n'iyo ngingo kugira ngo mubashe kumenya ni bande babihawe n'ubutware bw'Imana n'uburenganzira bw'Imana bashobora gukoresha izina ry'Imana izina ry'umwami wacu kugira ngo imbaraga z'umwami zigaragare nk'uko zagaragaye muri Yesu Kristo ubwe ibyo kugira bishoboke ni ngombwa cyane ko tumenya ibivugwa hano mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ku murongo wa 12. Ndasoma mpere ku murongo 8 kugira ngo tubashe kubyumva neza. Yohana 14 ku murongo wa 8, Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, none wari wamenya Filipo? Umbonye aba abonye data. None niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, oya, ahubwo data uguma iteka muri njye ni we ukora imirimo ye. Nimunyizere, mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Hano nk'uko ndi gusoma, nk'uko bigomba kumera mu mirongo yose ya Bibiliya, hano hari mu gice cya mbere cy'umurongo wa 10 ngo, amagambo mbabwira si nyavuga ku bwanjye, oya, ahubwo data uguma iteka muri njye ni we ukora imirimo ye. Hano harimo ibintu bibiri bijyanirana. Bwa mbere, umurimo w'ijambo uvuga ibyo Imana ishaka kuvuga, igomba gusohora tukabivuga. Noneho bwa kabiri, amagambo yavuzwe agahamirizwa mu bikorwa. Ndetse ibyo mwabyumvise, ariko ibyo mbere ko bisohora tugomba kubanza kumenya umwami uwo ari we. Ntabwo ari umuntu ubonetse wese, ahubwo ni Imana yagaragaye ifite ishusho y'umuntu. Ni Imanweli, Imana iri kumwe natwe, umwami w'abami, umutware w'abatware, umwami w'abami. Filipo yaramubajije ambwira ati twereke data. Nuko aramubwira ati, mbanye namwe igihe kingana gitya, none nta n'ubwo wari wamenya? Umbonye ababonye data. None niki gitumye uvuga ngo twereke data?
Après cette révélation puissante de Jésus-Christ,
hanyuma yuko guhishurwa guhishura kwa Yesu Kristo gukomeye cyane, nibwo hakurikiraho iri sezerano ngo, nukuri nukuri ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iruta iruta iyi ngiyi. N'ugukomerezaho kwishurwa kw'imbaraga z'Imana n'ikibwirizwa cy'ijambo ry'Imana, ikibwirizwa cy'ubutumwa bwiza, ariko hakaba no gukomerezaho ku murimo cyangwa se ubukozi cyangwa se inshingano za Yesu Kristo umwami wacu, bigakomereza mu itorero rye rihuje, ryemeranya, rihuje ryuzuye nawe. Niyo mpamvu byari ngombwa cyane ko itorero arihuza rwose n'ijambo ryayo, kugira ngo ahamirize amagambo ye tuvuga hashingiwe guhishurwa kw'Imana, hanyuma bigahamirizwa n'imirimo. Hano turasoma umurongo wa 11 ngo, nimunyizere mwemere ko ndi muri data wa na data akaba muri njye. None ndabaza ikibazo, ntago handitswe ngo Kristo muri twe ngo mbese n'ibyiringiro by'ubwiza? Mbese byanditswe muri Abakolosayi igice cya gatatu yuko kubwo kwizera ashaka gutura mu mitima yacu, mu Efeso igice cya gatatu murongo 15, 16, 17. Nuko rero igihe cyose Imana yari muri Yesu Kristo, Imana ashobora kwigaragaza mu isi muri umubiri wera, ashobora kuvuga ikanakorera muri umubiri, ni nako Kristo yishyuye ikiri i Golgota kugira ngo yicungurire umubiri yicugurire itorero yiremere itorero ariryo mwanduwe bwite maze aryejeshe amaraso ye n'ijambo rye aryize kugira ngo abone umunwa yavugisha n'amaboko ashobora gukoresha kurambika ibiganza ku barwayi kugira ngo abantu babe mu biganza byayo abo ishobora gukoresha ikabahesha ikabaha umugisha mu mubiri we nkuko mwene Abraham yashyizweho agakoreshwa n'Imana mu buryo ndengakamere rwose koko ijambo ry'Imana ryahamirijwe mu buryo bw'imbaraga uko ni nako ubungubu bigomba gusohora kandi uko niko bizamera ubungubu mu itorero ryose ukwiherezo ngeze ahantu rwose ntagishoboye kwihangana igihe kirekire kuri njye bimeze nka ndabona ndumva icyo gihe gisohoye kandi ntabwo tugomba kuvuga ibyo bintu gusa kubivugaho gusa ahubwo ibyabaye kirya gihe bigomba gusohora nk'umurimo nko gusohora k'umurimo kw'ijambo ryavuzwe nk'umurimo w'Imana ubwayo ku murongo 13 hano nanone ibi bigiye gushimangirwa ngo kuko njya kwa data Yohana 14:13 noneho ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we.
Nous devons revenir à la foi, à la parole, à la prière.
Nuko rero tugomba kugaruka mu kwizera mu isengesho no tukagira umwete guhangara gufatira Imana ku jambo tukizera ko umwami azahamiriza n'amasezerano yatanze. Niba uyu mugoroba dushaka kwizera
nous avons le même évangile
yuko dufite bwa butumwa bwiza bumwe ko nazambaraga z'Imana na nubu ziki zigihari kiri nzima. Ni ngombwa ko ya mirimo imwe nk'igihamya cy'ijambo ry'Imana igaragara ubwo nibwo abarimbuka bakizwa ababoshywe bagabohorwa. Ubwo nibwo ni ngombwa ko ibyabaye byose kera ibyo umwami yahamirizaga biri mu murimo we ibyo yakoraga mu nshingano ze ibyo hagomba kuboneka gukomerezaho k'uwo murimo bikagaragara nk'uko byanditswe ku mwami wacu ngo umwuka w'Uwiteka Imana uri kuri njye kuko yansize kugira ngo mbashe kuzanira abakene ubutumwa bw'umunezero. Ni ukuvuga gusigwa kuri mu murimo we. Ni ukuvuga rero ibyo twakomeje kubishimangira hariho ibintu bibiri. Kristo yabyawe n'umwuka, ibyo turabizi twese kuko byanditswe ngo umwuka wera azaza kuri we, kuri wowe. No muri Matayo icyo cyameranditswe ngo icyo uzabyara ni cy'umwuka wera. Ni ukuvuga yabyawe n'umwuka wera muri Luka icyo cyameranditswe. Ariko umunsi w'umubatizo umwuka w'Imana yaje kuri we. Ni ukuvuga ntabwo ari ukubyarwa n'umwuka gusa noneho ukavuka ubyawe n'umwuka ariko noneho hanyuma hariho imbaraga yambitswe noneho ntabwo kwari ukubyarwa n'umwuka gusa noneho yashobora no kuvuga ati noneho ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri njye kubera ko yansize. Ntabwo ari ukumbyara gusa ahubwo no gusigwa kubyarwa no gusigwa ni ukuvuga kuvuka no kwambikwa ni ibintu bibiri bitandukanye rwose. Ni ukuvuga kimwe ni ukubyarwa n'umwuka, ikindi ni ugusigwa no kwambikwa n'umwuka, bikorwa n'umwuka. Uko niko natwe bimeze kuri twe kubw'ijambo ry'ukuri kubw'umwuka w'Imana. Icyo kitubyara ni ukuvuga tukavuka ubwa kabiri noneho hanyuma tukatwa baya bahungu n'abakobwa b'Imana babyawe n'umwuka wera. Noneho hanyuma abo bahungu n'abakobwa b'Imana babyawe ubwa kabiri bagomba guhabwa kwa gusigwa kumwe za mbaraga zimwe bakabyambikwa kugira ngo babashe kujya mu murimo mu nshingano zinyuranye zatanzwe zihabwa itorero ni koko turabana b'Imana igihe cyose twavutse ubwa kabiri. Yesu Kristo ntabwo yabaye umwana w'Imana abihawe no gusigwa kwaje kuri we.
Fils de Dieu, il a été
we, nk'umwana w'Imana yarabyawe yasamwe yabyawe n'umwuka w'Imana hanyuma aravuka. Ntabwo ari ngo umwana wanjye nkunda ngo uyu munsi ngo nagusize, oya, ni uri umwana wanjye nkunda uyu munsi nakubyaye. Noneho byanditswe muri Zaburi ya kabiri, noneho aranditse ngo
nation comme héritage je te donnerai les extrémités de la terre.
Ngo nsaba amahanga nk'umwandu wawe ndaguhereza umwandu wawe. Ibyo byose byanditswe ku bw'umuntu bw'Imana mu by'ukuri. Hanyuma y'izi nyigisho, iyi nyigisho yose tugomba kwizera yuko Imana asuka kuri twe imbaraga z'umwuka we, kandi ko
les membres, les différents membres,
amagufa, ingingo zinyuranye byungwa hamwe none bagahagarara ku birenge bimwe nk'uko Ezekiyeli yabibonye. Muri Ezekiyeli 37 njye mbona gukura amagufa atatanye hirya, ariko yari atarigeranywa Petero bako rino bambere 12:13 yanditse ngo kubw'umwuka umwe ni wo utwunga mu mubiri umwe kugira ngo twanywereye ku mwuka umwe ndetse tunabatizwa mu mwuka umwe kugira tube umubiri umwe. Ndashaka kubivuga mu buryo bweruye, twabaye abana b'Imana kubera ko twabyawe ubwa kabiri n'umwuka n'ijambo. Uko niko twabivuze, uko ni nako twanabihawemo umwitozo, niko byabaye kuri twe. Noneho kubw'ubuntu bw'Imana turashaka kubona za mbaraga z'Imana zitanga ubugingo, izo mbaraga z'Imana zo kwambikwa n'Imana zitari izo twebwe tubasha gukoresha, ahubwo imbaraga z'Imana akaba izo ziduha kugandukira Imana, ziduha kwiyegukira Imana, kwiyegurira Imana. Mwene Abraham akoresha hano iki kigereranyo akavuga nk'urwabya mu isezerano rya kera, inzabya zabanzaga kozwa kubonezwa, uno wari mwitozo wa mbere. Nubwa kabiri zikuzuzwa, noneho zigashyirwa mu murimo, zikore umurimo. Twaririmbye kenshi ngo kuba urwabya gusa ririmo ubusa, noneho ukuzuzwa n'Imana. Izo mbaraga z'Imana zigomba kuza ku itorero mbere y'uko bya bindi byabaga mu murimo mu bukozi bwa Yesu, hanyuma bikaba no mu itorero ryabanje, hanyuma bigomba kuza kuba mu itorero ry'ubungubu. Urabizi bibe ku byabaye ku mwami, habe n'umwitozo wa Pentecote. Hano ntabwo nshaka kuvuga ko tugomba gufungura itorero rya Pentecote, oya, ndi kuvuga umwuka wera. Hari itandukaniro rikomeye cyane. Mbese turareba, duhanze amaso amadini akoresha imvugo za Bibiliya n'amazina, oya, cyangwa se ahubwo twizera yuko dushobora kwitega tugategereza umwuka wera, imbaraga ziva hejuru zigomba kugaragara mu itorero. Ibyo mbere yuko biba, tugomba kubanza kwizera yuko ibyo ari ngombwa, ari ibyangombwa, tukamenya yuko ayo masezerano ari ayacu, twayahawe mu ijambo ry'Imana, kandi ko tugomba kuzuzwa imbaraga ziva mu ijuru, twambitswe imbaraga ziva mu ijuru. Atari ibyo ntabwo bishoboka, ariko natwumva ko ari ijambo ry'Imana, ari isezerano ry'Imana, ari ukuboko kw'Imana kwarambuwe kubwo kwizera kwacu. Muziko tukatuziko umwuka w'Imana ugereranywa n'amavuta, ibintu byose bigihondana bidatemba neza aho amavuta yabobeje byikaraga neza. Umwuka w'Imana hari kwambikwa imbaraga z'umwuka w'Imana biba biri mu itorero. Nifuza ko umwami rwose adushoboza atwe akatwereka ukuntu Imana ishaka kwiyereka kana kandi kwa masezerano yatanzwe kubwibyo kugira ngo atwereke icyo ishaka nuko igiye uko ikiri kwegera imbere kigeze ku iherezo kandi dutegereje ko yigaragaza ikibazo ni iki ngiki mbese turiteguye nubwo habayeho imyitozo inyuranye wenda se hari yari mibi cyangwa se n'imyitozo twabonye kwidasanzwe muri ibyo byose byabaye mbese ikibazo ni mbese twitegure kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga tugategereza kwambikwa imbaraga ziva mu ijuru icyo ni cyo cyonyine cyatuma ya mirimo ya kera yongera kugaragara kubabwira muhanuzi Yesaya Zakariya mu isezerano rya kera ndababwira hano hantu turi twizereje mu ry'Imana ryose hano haranditswe muri Zakariya 4 murebe neza ku bijyanye n'ibuye rya nyuma murabizi amasezerano yose mu ijambo ry'ubuhanuzi asa nk'aho ahishwe agatangwa mu buhanuzi hano muri Zakariya igice cya 4 ku murongo mbere kugera ku wa 4
le chandelier en or
twerekwa igitereko ha matabaza cya zahabu n'imiyoboro yacyo hanyuma n'abantu zibabiri ya myera ibiri ishaka gusoma no mu byahishuwe 11 nyuma ariko no muri Zekariya gice cya 4 uhere ku murongo wa 7 haranditswe ngo wa musozi munini we wiyitiki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya azazana n'ibuye risumba yandi barangurure bati igifaransa bavuze ngo azazana n'ibuye rya azashyiraho n'ibuye rya nyuma majwi y'imuntu ati nirihabwe umugisha ni uragakiza uragakiza niko mu gifaransa bavuze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'inzu kandi amaboko ye niyo azayuzuza maze muzamenya yuko Uwiteka nyir'ingabo ari we wabantumyeho mbese hari uwahinyura imishinga mumbabarire nsobanure nk'uko mu gifaransa havuga ntabwo mu kinyarwanda bivuga kimwe mbese ninde wasuzuguye iminsi y'itangiriro ritoya uko itangiriro ryatangiriraga buhoro yabona azabona umunezero w'umurimo wa nyuma cyangwa se gusoza k'umurimo maboko ya Zerubabeli kandi ibyo kandi ibyo birindwi nibyo amaso y'Uwiteka aza acuragana mu isi yose nashakaga umurongo uvuga ngo mbese nashakaga uyu murongo uvuga ngo si kubw'imbaraga cyangwa si kubw'amaboko ahubwo ni kubw'umwuka wanjye niko Uwiteka avuga nicyo ni umwuka wanjye uzabisoza uwo ni murongo nashakaga mbese mwawubonye ngo nihe umurongo wa gatandatu ariko nawusomye ntabwo nawusomye nahereye ku murongo wa 7 nibyo reka dusome no umurongo wa gatandatu Zakariya 4 umurongo wa gatandatu aransubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati dore ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye niko Uwiteka nyir'ingabo avuga tugomba ibyo kubitegereza rwose nakwifuje ko twamenya twasobanukirwa ko igihe kigeze ubu ngubu kubw'umwuka w'Uwiteka Imana yakoze ibishoboka byose iduhe inyigisho iduhishurire ijambo yuzuze imitima yacu ijambo kubwo kwigishwa noneho ubu ngubu irashaka ikoresheje inzabya zibumba kwerekana imbaraga zayo ninde ubyizera Ndizera yuko mu gihe cy'anyuma Imana izongera gusuka umwuka wayo ku bafite umubiri bose. Murabyizera mwese? Amen. Ibyo bigomba gusohora. Kandi iyo niyo minsi y'anyuma turimo, tubayemo. Kandi niyo mpamvu bizagaragara muri iki gihe cyacu. Njyewe ntabwo ndi mu bantu bavuga ngo ibyo bizaba ejo. Oya, oya, ibyo mbirekere Imana, mbisigira Imana. Nizi icyo gihe. Ariko nziko, ya Mana yatubyaye ubwa kabiri kugira ngo tugendere mu buzima bushya kubw'ijambo ryayo n'umwuka wayo. Iyo niyo Mana ya yindi kubw'umwuka wayo yatuyoboye mu kuri kose, maze muri twe ikaremamo ibyiringiro bizima. Kubera amasezerano yayo yose, iyo Mana ibera amaso ijambo ryayo, kandi izi ko twebwe gusa turi abagize ibikenewe bindi byose, ariko imbaraga zo zituruka ku Mana, kandi izo mbaraga ni umwuka w'Imana. Nuko rero ibyo uko ari bibiri birakenewe, kandi ibyo uko ari bibiri biragendana. Ibikenewe, ibyuma bikenewe n'imbaraga zibikoresha. Ni ukuvuga abanza ibikenewe bindi by'ibyuma, none agakurikiraho imbaraga z'Imana. Imbaraga ni umwuka w'Imana. Ibangahe biteguriye bizeye ko Imana izasuka umwuka wayo, atari kusaba gusa nk'abasabiriza hanyuma mugataha mu gisebo? Oya, ahubwo mu kwizera gufite umunezero, mu gihamya cy'umwuka, bashimira Imana ko yamaze kubikora kugira ngo ibone uko ubikora. Kuko uwizera yuko Imana izasuka umwuka wayo, ashobora gutangira gushimira Imana avuga, turakoze kubw'ibyo wamaze gukora. Ubwo nibwo ibyo nabyo bizagaragara, kuko izo nizo nzira Imana ikoresha. Bwa mbere twumva ijambo ry'isezerano, hanyuma tukaryizera, maze twarashimira Imana ko yabisohoje. Ubwo nibwo noneho hanyuma tuzabona bisohora. Ndabyizera nizeye ko hanyuma y'imyaka y'inyigisho yose no gutegurwa, yuko tugomba kuba twarize byinshi binyuranye mu buryo bwose, kugira ngo hanyuma twese hamwe, twese dufatanyije twiyegurira Imana hamwe. Gusa ntitube twizera ngo yakoresheje abandi, yahaye abandi umugisha. Oya, noneho twakwirebaho tugashidikanya, tukavuga mbese Imana ngira ngo nshaka gute? Oya, abameze nk'abo abireba bakisuzugura, akibaza ati mbese nge ndi iki, nge ndi igiki, nge rwose koko ntabwo Imana, ntabwo Imana rwose ntabwo yankoresha. Abameze batyo ni bo Imana ikoresha. Nizere, abameze nk'abo ni bo Imana izakoresha. Ntaba ari umuntu utambukana izuru yarizamuye ngo nge niteguriye ko Imana kunkoresha, ngo Imana, ngo Imana ishobora kunkoresha. Oya, umeze nk'uwo nta nubwo abazi aho Imana ituye. Ni izina ryayo ntabwo irizi. Ntabwo yigeze agirana umwitozo wose n'Imana. Ntabwo yigeze agera mu maso mu bwiza bw'Imana. Oya, Imana irashaka ko duca bugufi, maze tukaza gutyo mu bwiza bwayo, ariko dufite kwizera n'ibyiringiro, tutari mu gahinda. Oya, ahubwo tuzi ko Imana yabivuze, yabisezeranije. Nakaza mu ijambo ryandikiwe Abefeso twumvise yuko igihe cy'Imana nikigera mu gusohora k'uruhererekane rw'iby'Imana yagenwe, nikigera Imana nibwo iki gihe cyayo cyo gusuka umwawe cy'umwuka wayo nikigera, nibwo bizasohora. Amasezerano Imana yarayatanze, kandi nta kabuza izayanasohoza. Umugambi wayo twarawuhishuriwe, ibyo yibwira twarabihishuriwe, kandi turizeye, kandi turi mu maboko yayo rwose birushije igihe cya kera yatumenyesheje ubwiru bw'ubushake bwayo. Turizi rwose igihe cyo gusohora kw'ibyo yagennye uko bigenda bihererekana nikigera, nk'uko biri mu Efeso 1:10. Muko yatangiye umurimo wayo kigano se uko Yesu Kristo yatangiye umurimo yari batiza yatangiye umurimo we Yesu Kristo ko yavutse nuko yatangiye umurimo we n'ukuntu byose byasohoye biye n'ijambo ryayo ukuvuka kwe gupfa kwe byose uko byari bihuye uko niko amugambi gatika umugambi w'amateka gakiza ari gonde sohora ni nako igihe kigeze icyo Imana mbere yuko umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka ugera yohereje umuhanuzi wayo yaramuhamagaye iramwishurira ni koko umucyo inkingi y'umuriro byari biri hejuru ye waje na mbere yo kuvuka kwe muri ka kazu ka nyakatsi koroheje mbese ibyo ni iki Imana yari kuvuga ngo hano hari umuntu umwana nza mukoresha nza muvugiramo mbese Imana yarabikoze ni koko yarabikoze rwose ni nabyo izakora mu buryo ndengakamere izakomeza kuvuga kandi izakomeza gukora ntabwo yasezeranije umuhanuzi gusa ahubwo yaranadusezeranije kubana natwe kugera ku mperuka kugera ubwo ibyo twizera tuzabibonesha amaso bisohora niyo mpamvu dushaka kwizera aya magambo yose twabwiwe dushaka kuyakira muri twe kandi aya magambo twakiye mutima wacu Imana ya sukeho umwuka wayo
quelle haute voix la parole est prêchée ici de devant
maintenant il faut que tout ce qui croit urishira hejuru mu kubwiriza ijambo ry'Imana oya ahubwo iki kenewe nuko abizera ijambo ry'Imana rikubwirizwa muri iki gihe bose ku giti cyabo bagahaga imbaraga z'Imana nk'umwitozo bakabyabwa nk'imbaraga ntabwo ngubo ari ukuzana ikibwiriza cy'imbaraga oya ahubwo nuko mu gihe cy'ikibwirizwa imbaraga z'Imana zikora tugomba guturuka ku ruhimbi bikaza mu bwoko twese tugomba buri mwese ku giti cye kugira umwitozo bwite n'Imana imyitozo bwite n'Imana kandi kuri icyo rwose mfite ibyiringiro byinshi cyane ko Imana ishobora gutangira iyo yatangiye izanarenze umurimo wayo mu mbaraga no mu bwiza izasohoza ibyo yagambiriye gukora ubwayo gusohora k'umugambi wayo niyo izabikora mbere y'umunsi w'ubwiza kugaruka k'Umwami Yesu Kristo nta muntu ukomeye w'Imana ugikenewe ahubwo ni Imana ikomeye mu bwoko bworoheje hamagara isohoka abo yavuganye nabo abo yishuriye bizere ijambo rye bahawe n'amasezerano yayo abantu bagendana nayo
il achève
kugeza ubwo izarangiza umurimo wayo hano muri Zekariya twasomye yuko tutagomba gusuzugura itangiriro ryo mu ntege nke igihe ibuye rya nyuma rizashyirwa mu mwanya waryo bizakorwa hariho kurangurura ijwi ry'iminezero ngo ni wowe nyiragakiza no nyiragakiza nuko hano uvuga ngo agakiza nakuje ku mwami wacu yari uko bimera we waribuye ni we buye rikomeza imfuruka akaba ni buye ryo kugasongero ni uzaza aje kwambika ikamba umurimo we no kumubwiza akatujyana mu izamurwa umwami ukiranuka we watubereye umukiza abari we uhabwa icyubahiro kugera iteka ryose amina duhaguruke kugira ngo dusenge
Peut-être que nous
chantons d'abord. Mais Sahari twabanza ngo njukondi nta cyanje mfite.
Tel que je suis sans rien de moi. Pas ma force. Mais seulement toi et toi seul, ton sang. Me lave.
Amaraso yawe aranyuhagira nka bonera ngizwe ibyaha byose o mwana w'intama w'Imana ndaje
tel que je suis sans rien de moi seulement pas ma force mais seulement la tienne ton sang
me lave. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Père céleste,
Data, uri mu ijuru,
tu nous vois tous.
Uratubona twese.
Tu sais que nous voulons te croire.
Uziko dushaka kukwizera.
Tu as révélé ta parole.
Wahishuye ijambo ryawe.
Noneho ta puissance.
Uhishure imbaraga zawe. Uwagaragaje ijambo ryawe. Ubu noneho yerekana imbaraga zawe. Nabi nkuko bivuga ngo gawe uti ntabwo ari ngikoreye imirimo. Natwe niko dushaka kuba twabivuga vuba. Tuvuga tuti ntabwo ari twebwe dukora iyi mirimo.
Nous prononçons dans la foi.
Twebwe turavuga mu kwizera.
Que nous avons demandé
ibyo
en raison des
twasabye kugwa amasezerano bitewe n'amasezerano watanze. None turabona uko biri gusohora, uko biri kugenda bisohora bishyirwa mu ngiro. Mwami turashaka kongera bundi bushya kubona ukuntu umwuka wawe mu buryo bw'imbaraga bukomeye uko umwuka uri gukora, maze abantu mu gihe bari kumva ikibwirizwa cy'ijambo ry'Imana bakavuga bakabaza bati bakundwa bene Data, mbese dukore iki kugira ngo dukizwe? Woherereze ijambo ryawe kugira ngo ribohore imbohe, bikize abarimbuka, bikize abarwayi. Mwami ngwino uzane gusiga kumwuka wawe kuri twe, ku itorero ryawe ryose ryo mu isi hose, maze ijambo ryawe kugira ngo ijambo ryawe rihinduke ukuri gufatika, maze ububasha bwa Satani bwose buvunagurwe, menagurike, maze imbohe zibohorwe, ababoshywe bohorwe kuko ijambo ryawe rimeze. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami tanga ubutware kugira ngo umwuka wundi wose ubohe, maze wirukanwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi kubw'umwuka wawe uri muri twe ukore, maze aboshywe bose babohorwe, batahe babohowe umudendezo. Mwami mukundwa, utangirize ku ruhimba imbere, tubashe kubaho mu bihe duhuje, twemeranya n'ijambo ryawe ari ukuri gufatika ku mwitozo bwite tugirana, tubashe kuvuga tuti umwuka w'iteka ari kuri njye. Oh mwami mukundwa, watuyoboje umwuka wawe mu kuri kose, uduhishurira ijambo ryawe, waduhishuriye izina ryawe, waduhishuriye ubwiru. Ubu noneho suka umwuka wawe kuri twe, umwuka dusigaye, maze ya mirimo yawe yisubiremo mu itorero ryawe, kugira ngo ibyo wakoraga mu murimo wawe, mu bukozi bwawe, bikorwe n'itorero. Tanga kwizera, tanga ibyiringiro n'ubwishingizi. Ngushimiye kugaba bene Data bose n'abashiki banjye bose. Mwami,
c'est un temps merveilleux.
Ni gihe gitangaje gihebuje, ni gihe cy'ubwiza.
Jour du salut qui va
n'umunsi w'agakiza ugana ku musozo. Ni gihe cy'ubuntu kiri kugana ku iherezo. Ariko nanone urakora ibikomeye. Izina ryawe rihebuje rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Uzakuraho imbogamizi zose, ibibujije amahoro byose uzabikuraho, maze ucire ubwoko bwawe inzira kugira ngo ubwiza bw'umwami bugaragare, maze impera z'isi zose zibone agakiza k'Imana yacu. Mwami mukundwa, ibyo ntibyari byasohora, ariko ibyo bizasohora. Impera z'isi zose zizabona ubwiza bwawe, zizabona agakiza k'Imana yacu. Mwami mukundwa, turagushimiye n'umutima wacu wose, kuko byanditswe muri Luka 3:36, turagushimiye, turagusabye ngo inzira yawe iboneke hagati muri twe mu buzima bwacu, maze abisi bose babone babone imbaraga zawe ukureho ibitubaza byose inzitizi zose ziri mu nzira yacu ubwawe icira inzira ducira inzira kuraho inzitizi zose mu nzira y'ubwoko bwawe unga ubwoko bwawe mu izina ryawe mu jambo ryawe mu mbaraga zawe haleluya icyubahiro n'ubwiza bibi byawe n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose mu izina ry'igitangaza ryera rya Yesu haleluya 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 icyubahiro kibikimana yacu haleluya icyubahiro kibikimana yacu yoherereje ijambo ryayo yaradukijije
l'enseignement et la révélation
yaduhaye inyigisho no guhishurirwa haleluya haleluya icyubahiro kibikimana yacu icyubahiro kibikimana yacu
haleluya
amen haleluya
nous voulons chanter le cœur haleluya
chakuririmba pambiye ngo haleluya haleluya naracunguwe nyizwa n'amaraso ye
haleluya je suis sauvé par son sang Alléluia. Alléluia. Quel bonheur.
Alléluia.
Pour moi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mbega
le sauveur est mien.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est merveilleux d'être
Mbega uko ari byiza gukizwa. Gukizwa mbega uko ari byiza.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Je suis sauvé par son sang.
Nakijijwe namaraso ye.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Quel bonheur pour moi. Alléluia.
Mbega ibyishimo mfite, mbega umunezero mfite. Alléluia. Alléluia.
Le sauveur est mien. Alléluia.
Mukiza nuwanje. Alléluia. Alléluia.
Quel bonheur d'être sauvé.
Gukizwa numunezero rwose.
Alléluia.
Herrlich gut hab ich gefunden, meine Seele ist so voll. Himmel hat mein Herz empfunden, ich bin glücklich, mir ist voll. Himmel hat mein Herz empfunden, ich bin glücklich, mir ist voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Meine Sünden sind vergeben, ausgetieft durch Jesus Blut. Mich durchdringt kein neues Leben, Heiland, wie bist du so gut? Mich durchdringt ein neues Leben. Heiland, wie bist du so gut? Mir ist so wohl, so herrlich wohl. Ja, meine Seele ist so wohl. Mir ist so wohl, so herrlich wohl. Ja, meine Seele ist so wohl. Aus der Heiland Hand kann heißen, mich kein Mensch auf dieser Welt. Wie soll ich die Gnade preisen, die mich immer treue hält? Wie soll ich die Gnade preisen, die mich immer treue hält? Mir ist so wohl, so herrlich wohl. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Oh, ja,
Wahl, mir ist er wohl, so herrlich wohl, ja meine Seele ist er wohl, mir ist er wohl, so herrlich wohl, und ja meine Seele ist er wohl.
Abasuhuza mu izina Yesu Kristo. Imana ishimwe ku magambo akomeye tumaze kumva. Imana itugirire neza. Byavuzwe byose bisohore mu itorero ryayo. Imbaraga za Yesu Kristo zikorere muri twebwe. Imana idusige amavuta yikorere imirimo muri twebwe. Udusozi twose turi mu bwoko bw'Imana. Pinduke ibibaye. Cyubahiro kibe icyayo iminsi yose. Amen. Bafite bene data badukurikiye bari turi kumwe badusuhuje. Hari mwene data Shadrach Niyonkuru wo muri Asambure w'umusigati ni Burundi. Hari na mwene data Enoki Bazirake w'Igoma nawe yadusuhuje. Hariho na mwene data witwa Imani Karebu nabo badusuhuje. Nibaba bakitwumva natwe turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Hanyuma turafite n'icyifuzo cya mwene data Bernard mushiki wacu, ni ukuvuga madamu we, afite inkorora. Turamwibuka. Imana imukize n'ingaruka zayo zose. Amen. Hari n'ikindi cyifuzo cya Shalom Bizimana nawe ararwaye, bose turabibuka. Imana ishobore kubagenderera mu kurangiza amateraniro yacu. Turasenga. Uwiteka Mana nzima, Papa, turagushimira ko waduhaye umugoroba mwiza tukumva ijambo ryawe. Uwiteka Mwami Imana Seigneur Dieu, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Uwiteka Mwami Imana, Papa, humugisha umugaragu wawe wakoresheje Seigneur Jesus. Uwiteka uzabukoze Mwami. Mana nzima, Papa, turashaka ko imbaraga zawe zigaragara mu itorero ryawe. Uwiteka Mwami Imana, turashaka udusige amavuta Mwami. Turashaka ko udukoresha nk'uko wakoresheje umugaragu wawe Paul. Uwiteka Mwami, waramugendereye. Uwiteka Mwami, uramwiyereka Seigneur Dieu. Natwe turashaka ko tuba ibikoresho byawe Mwami. Turashaka ko natwe utwiyereka Uwiteka Mwami. Mana nzima, Papa, baravuga guti ni igikoresho nitoranirije. Uwiteka Mwami Imana, Papa, turashaka ko mwitorero Mwami ukuramwo ibikoresho wikoreshereza Uwiteka Mwami. Mana nzima, Papa, nta n'umwe ushaka kwikoresha Uwiteka Mwami Imana, nta n'umwe ushaka kugukorera Uwiteka bitavuye kuri weho Mwami. Ariko Mana nzima, Papa, toranya abo ukoresha Uwiteka Mwami Imana, maze ubasige amavuta Uwiteka Mwami, maze Mana nzima imirimo yawe igaragare muri bo Mwami. Uwiteka uzabukoze Yesu Kristo. Mana nzima, Papa, turi imbere yawe Uwiteka Mwami kugira ngo utugenze uko ushaka Mwami. Turi imbere yawe Uwiteka Mwami nibiguhesha icyubahiro udukoreshe Mwami, nibiba ari ubushake bwawe Mwami imirimo yawe igaragare muri twebwe Seigneur Jesus. Uwiteka uzabukoze Mwami. Mana nzima, Papa, Seigneur Jesus, turagusaba Uwiteka udusozi twose Mwami twaba turi mu bwoko bwawe Mwami twose duhinduke ibibaya. Uwiteka Mwami Seigneur Jesus, Papa, usubize amasengesho y'ubwoko bwawe Mwami. Mana nzima, Papa, uko wakoranaga n'itorero rya mbere Mwami, uko warikoreragamo Mwami, turashaka ko natwe ukorana natwe Mwami. Turashaka ko imirimo wakoreye mu itorero rya mbere nanone ukorere muri twebwe Seigneur Jésus. Oh papa uzabukoze Yesu. Turagushimiye mwami kuri aya magambo akomeye twumvise Uwiteka mwami. Utugenderere Uwiteka utugire neza Seigneur Jésus. Uhoraho mwami. Ufite inyota Uwiteka mwami Imana. Turagushaka Seigneur Dieu. Natwe mwami umwuka wawe abe kuri twebwe Seigneur Jésus. Nitwikoreshe ariko dukoreshwe nawe Seigneur Jésus. Utugenze kushaka mwami. Uwiteka uzabukoze Eternel Dieu. Mwami Imana papa Seigneur Dieu. Uko Petero mwami Imana wamwiringiraga mwami ukamubwira ngo aragire intama zawe Uwiteka turagusabye Seigneur Jésus hagati yacu hagaragare mwami abakozi nka Petero Uwiteka mwami Imana wiringira Seigneur Jésus ukoresha Seigneur Jésus kandi baguhamiriza mwami bavuga bati urazi yuko ngukunda Seigneur Jésus papa natwe turashaka kugukunda nka Petero turashaka Seigneur Jésus udukoreshe nkuko wamukoresheje mwami uhoraho mana nzima Seigneur Jésus turabona ko nta mafaranga bari bafite Seigneur Jésus nta nizahabu bari bafite Uwiteka ariko bari bagufite Eternel Dieu mwami Imana papa nta kindi dushaka Uwiteka atari weho mwami mana nzima papa ntabwo ari iby'isi dushaka Seigneur Jésus ariko ni weho dushaka mwami turashaka Seigneur Jésus agakiza kawe Uwiteka Seigneur Dieu turazi yuko waje mwami kuducungura turazi mana nzima ko agakiza gahari Uwiteka wagatanze Uwiteka ko kabonerwa muri weho mwami turagusabye Seigneur Jésus ubwoko bwawe bugushaka ubuhe agakiza Eternel Dieu mwami Imana papa Seigneur Jésus ubugire neza Yesu uhoraho mwami uzabukoze mwami merci Seigneur Dieu kuri ijambo twumvise rero mwami merci papa Uwiteka mwami sagakiza gusa waduhaye no gukira indwara Uwiteka turagusabye rero mwami Imana ugenderere Seigneur Jésus Shalom maze Uwiteka umukize uburwayi bwe Seigneur Jésus Uwiteka mana nzima uzabukoze Yesu turakwerekana mushiki wacu Madame Bernard Seigneur Uwiteka mwami Imana Seigneur arakorora Uwiteka mwami Imana Seigneur Jésus umugenderere mwami umukizi daimoni yo gukorora Uwiteka uzabukoze mwami kandi Seigneur Dieu n'imiti yose bamuhaye ikazana ingaruka kuri we turakwinginze mwami umugire neza umukize abe muzima Uwiteka uzabukoze Eternel Dieu mana nzima papa abandi bose Uwiteka bafite imisozi imbere yabo Seigneur Dieu turabakwereka kugira ngo usubize buri gisubizo buri kibazo mwami abana bawe bafite Uwiteka uzabukoze mwami urakoze rero papa kumvise gusenga kwacu Seigneur Jésus Uwiteka mwami Imana Seigneur imitwaro yose turayikwereka Uwiteka ari ingendo abana bawe bafite gukora mwami zose turazikwereka mwami kugira ngo uzajyane nabo Uwiteka uzabukoze mwami urakoze papa korera muri twebwe vugana n'ubwoko bwawe mwami Seigneur uzabukoze Seigneur Jésus urakoze rero mwami Imana tugushimiye gikorwa gikomeye wadukoreye Uwiteka cyo kumva ijambo ryawe ko wadutoranije ko waduteranije mwami urakoze kumugisha mwami abakozi bawe bose wakoresheje mwami kugira ngo ubu butumwa bwiza butugereho ubeho umugisha Yesu Uwiteka uzabukoze kandi mwami dusabe byose tukwiringiye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.